Sa Florence, basi situpatane, basi hiyo place nye nimekwambia by at least tuseme sambili nitakuwa. Okay? Yeah. Okay, love you so much, baby.
Ati? Fora ni nani? Ebu niambie, nakuulizaje, fora ni nani? Fora ni nani?
Client. We just came to Kuala Ngana.
Client ni nani? Wewe, ebu niulize, unaga client.
Sisi ni Kuala Ngana.
Nimesikia kusema fora.
Because sahi kwanza ndio nilikuwa nataka kupiga simu lori ya kwanza ya mawe kuja.
Ndio?
Yes.
Piga nione.
In fact, nangoja tu niweke bamba mbao hapa. Nikishaweka bamba mbao hapa, napiga simu hiyo lori inakuja.
Ndio?
Yes.
Niende nikaambia majirani nyumba yetu ya self container inajengwa.
Wewe.